This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli beRadio K Pulpit. Nibulisa ke bathandikayo ngumfundisi uGwengu ose Atlantis omthanda kakhulu Yesu. Izono zami ke baphulaphuli ndisakholwa ekubeni zixolelwe mna nenkosi sizithandwa. Alibonkama lenkosi bakuthiwa khona umuntu onithanda ngendlela emangalisayo nguYesu bathandikayo. Alukho ke uthando olodlula uthando loba umuntu ade ancame ubomi bakhe. Amen. Abuncamele omnye umuntu athi hayi uba kuthiwa kukhona ishot ethathwayo mandithathe ishot endaweni yakhe lo mntu. Alibonkama lenkosi. Kudutyulwe yena bese kuyasinda mna. Alibonkama lenkosi. Wenza njalo ke baphulaphula uYesu wethu, wenza njalo. Wathi bekufanele into yokokubana thina singabagwetyiweyo, kodwa uThixo waluthabathela kuye ugwebo. Namhlanje bathandikayo sibizwa ngoba siziintandane, sizizicaka, singabantwana bakaThixo. Alibongwe igama lenkosi. Sithandiwe ngamaZulu, izono zethu zixolelwe. UYesu uyinkosi nomsindisi wempilo zethu. Ngenye imini bathandikayo siyaya ezulwini. Alibongwe igama lenkosi. UThixo bathandikayo behleli kamnandi kakhulu ezulwini. Mandingalibali ukuyichaza loo nto ukuthi uThixo inkosi uYesu ubehleli kamnandi kakhulu ezulwini, engadingi nto uba angadancame isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini azofela thina. Alibonke igama lenkosi, ngoba ke ezulwini bazalwane banazi angels ziyabadumisa, zimdumisa kakhulu uThixo ingelosi zithi uyingcwele. Ithi iBhayibhile ithi zithi ungcwele, ungcwele Jehova Thixo wemikhosi. Zitsho ke ubusuku nemini azidinwa, ngoba vele ubusuku ezulwini abukho. Konwatyiwe bathandikayo ngegama likaJesu waseNazaretha. Kodwa ithi iBhayibhile kuthiwa kwathiwa xa uzijonga phaa incwadi phaa zikaIsaya, amen, kwakhangela umuntu ozawuthunywa ezemhlabeni azofela izono zomntu. Kwatsho ukuthi abasezulwini xa bejonga umhlaba bafika umhlaba wonakele kakhulu, bathi yeyi, angeke akwabikho mntu oredi ukuthi makazofe endaweni yethu. Apho kuthiwa yaphakama inkosi yezulu, waphakama uJesu, waphakama umdali wezulu nomhlaba, yaphakama imbangi yokudlwa kobomi, waphakama umdala wensuku, waphakama ungqongqoshe, undinguye endinguye, wabeka phansi bathandikayo ingubo yobukhosi, wathi thuma mna Nkosi ndiye ndiyowenza lo msebenzi. Alibongwe igama lenkosi, ngoba abantu emhlabeni baphulaphuli becanyagushelwa ngegazi lebhokhwe negusha neenkomo ukuze babe nobudlelwane nenkosi. Okusho ukuthi ke baphulaphuli ongefuyanga umntu ubebaselishweni loba yena abe sisigculelwa sokungaxoleleki izono. Waqonda uba uJesu abantu abamosha ngamasibomu benale nto ethi bazawumosha emva koko bese kuyothathwa ikidini, kucanya gushelwe, kuthethwe nenkosi, kuchelwe, kutshiswe, kuthweke, kucanya gushelwa noba kuxolelaniswa umntu noThixo. Malibonke igama lenkosi. Atsho asinda amagazi ebhokhwe namagazi egusha, ngoba igazi likaYesu igazi lilo elagobhoza eCalvary. Malibonke igama lenkosi. Haleluya. Elithi iBhayibhile bazalwane, elakhe igazi lispeaker more than igazi lika Abeli. Malibonke igama lenkosi. igazi likaThixo liyathetha lisaphalala nanamhlanje lise strong lise fresh lisazihlamba izono zazethu njenga namhlanje igazi likaYesu baphulaphuli lilo ke esime ngalo namhlanje baphulaphuli esizawufunda ke bathandikayo izwi likaThixo ke ngokubhaliwe phakathi kwincwadi zikaYohane ndiyathanda baphulaphuli ukuthi ke sifunde ngoba ngoku sizawuthetha ngenkosi yethu uYesu Kristu futhi sifunde kwincwadi zakhe isynoptic books albonkama lenkosi sifunde ke phakathi kwincwadi kaYohane uchapter 14 sifunde ke phakathi abazalwane uverse 1 nangona ke apho siqonde khona thina sijonge phakathi kuverse 14 apho intetha yethu eningi ikhona masifundeni ke baphulaphula uthini uYesu phakathi kuJohn 14 iziyo yenu uma ingakhathazeki kholwani kuThixo nikholwe nakum endlwini kabawo zininzi indawo zokuhlala ukuba bekungenjalo ngendani icelelayo ndiyemka ndiyakunilungiselela indawo ukuba ke ndimkile ndiyakunilungiselela indawo ndiyakubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhoyo mna nibe khona nani apho ke ndiyakhona mna niyakwazi nendlela niyayazi uthi uThomas kuyo Nkosi asazi apho uyakhona singathini na ukuyazi indlela uthi uYesu kuye ndimi indlela ndimi inyaniso ndimi ubomi akukho namnye uzayo kubawo engezi ngam ukuba benindazile mna ningeni mazile ubawo ngoku ke niyamazi nimbonile nokumbona athi uPhilip kuye Nkosi sibonise uyihlo kosanele uthi uYesu kuye ndinaxesha lingakanani nandi ndinani nje akukandazi na Philip lowo undibonile mna umbonile ubawo uchongani na ke wena ukuthi siboniswe ihlo akukholwa na ukuba mhla ukuba mna ndikuye ubawo abeke ubawo ekum amazwi ndiwathethayo mna kuni endiwathethe ephuma kum ubawo ke ohleli kum nguye oyenzayo imisebenzi le kholwani ndim ukuba mna ndikuye ubawo nokuba ubawo ukum okanye ke kholwani ndim ngenxa yayo imisebenzi yakhe leyo inene inene ndithi kuni lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzileyo mna uyakuyenza naye yena nemikhulu kunaye uyakuyenza ngokuba nina ndisiya mna ndisiya kubawo nento enithe nayicela egameni lam ndoyenza yona ukuze uyiso azukiswe ngonyana ukuba nithe nacela into egameni lam ndoyenza mna alibonke igama lenkosi ilapho ke bathandika ukuba nithe nacela into egameni lakhe uthi uYesu uthi ndawuyenza ukubonakala ukuthi bathandekayo njengoko uYesu seke echazile lapha ngasenhla ukuthi endlwini kabawo zininzi indawo zokuhlala uthi ukuba bekungenjalo ngendini ixelele athi ndiyemkake ndiyezulwini alibonke abalenkosi uyolungisa indlela baphulaphula uyolungisela indawo zokuhlala ukuze thina xa sihamba apha emhlabeni size sifike sifumanane naye ezulwini malibongwe ke igama lenkosi molweni bathanika bekunyanzelekile uYesu alishiye ihlabathi amke aye ezulwini ukuze thina ngenye imini sikwazi ukuthi nathi siye apho akhoyo uYesu wethu khumbulani kaloku baphulaphuli ithi iBhayibhile xa ithetha ngathi ithi thina singabahambi asibona abomhlaba sivizithile emhlabeni kwaye sivizithile nje ikhaya lethu alikho emhlabeni singabaphezulu uYesu ke uzile ukuzosiguqula asibonise asilungise asilungiselele into kokubana ze sifithe ezulwini ngoba akungenwa ezulwini ungakhange wake wadibana noYesu uzosenza silungise indlela yethu naye baphulaphuli bezwi likaThixo inkosi yoxolo ke baphulaphuli inisikelele uYesu abe nani molweni baphulaphuli bezwi likaThixo mayibonga inkosi uthi mayethetha ehle ahle ehle afike endaweni apho ethi nina niyamazu bawo apho apho uPhilip ephika khona ethi hayibo simazelaphi sasike sambona apho ethi yena ndina xesha lingakanani ndinani ubani benina okwaka lokhu nje anikandazi ngoba into yonke ndiyithethayo ndithetha into esuka kubawo malibonke abaleke okuchaza ke bathandekayo ukuthi ngempela kuvumelana nalento ethi unguye uyise malibonke gaba lenkosi uThixo kuye no Yesu ukuye unyana malibonke you cannot separate laba bantu ababini malibonke gaba lenkosi na nasezulwini sawungena ngayo uthi xa idethethe ezinaka akekho zawungena oyayo kubawo engezingaye malibonke gaba lenkosi ubabe kake bazalwane ubanikeze into enhle elula ukuthi umuntu lo ngoba umuntu uza uhambahamba dinge anide kuncedwa uthi ke ni xa kufika amaxesha njalo alibonke gama leko indawo yocela ke bathandekayo inye kucelwa kuYesu nguye uYesu oyindawo yocela oye asenzele izinto esizicelayo egameni lakhe baphulaphuli basekhaya namhlanje sibona abantu bebulaleka bedonsa nzima bengqubeka ezintweni bekhangela abacebo okunceda impilo zabo ukuthi balahlekelwe kukwazi into kokubana icebo likaThixo lehlile ezulwini lazoba semhlabeni ukuze sicele kulo likhona njengangokubazalwana elo cebo elingumoya oyingcwele athi xa ihamba uJesu athi andinishini nodwa ndinishiya nomoya oyingcwele alibonke okunguye ke bazalwane ekumele into kokubana sinjalo sithetha njalo sishumayela masingalishiyi ukulibiza igama lakhe umoya oyingcwele osemhlabeni malibo angadingi umoya bazalwane ngoba umoya lo oyingcwele alibonke gama lenkosi nguye omaziyo uJesu umoya oyingcwele nguye omaziyo uyise ngaphandle komoya oyingcwele xa sinokuyeka yena simbeke ecaleni siye ke oyena mntu alibonke gama le oza uyosibamba ayosidibanisa nenkosi uYesu Yesu oyinkosi yethu asibambe asidibanise noyise uThixo wamazulu nomhlaba molweni ke baphulaphuli bezwi likaThixo namhlanje nizongichazela baphulaphuli ukuthi nithandiwe kangangento kokubana namhlanje nizonikezwa igunya loba nicele celani baphulaphuli celani ningafiki kule nto yokubana kube khona abantu abayiphikayo into yokuba simele sicele utata wethu Yesu ayikho enye indawo simele sicele kukhona abantu abahamba bayocela kwindawo ezirongo ikhona indawo eright malibonke igama lenkosi bayocela kwindawo abangeke bancedakale kuzo malibonke igama lenkosi mphulaphuli uthi uJesu kude kwakaloku njena ningekaceli celani egameni lam niyakwenzelwa into onoyifunayo mphulaphuli wezwi likaThixo kulonyaka ngoba lonto uyawuyenzelwa ngokukholelwa ucele egameni likaYesu waseNazaretha ngaphandle kwegama elinguYesu ayikho into ozawuthwicela yenziwe uYesu baphulaphuli umntu okwazi kuzenza izinto ezidingwa imiphefumulo nazingqondo zethu ophethe kwa yifuture le yethu baphulaphuli thina singabantu sizibona sivukile baphulaphuli sizibona besivukile sizibona sikwazi ukuhamba khona abantu abafuna ukuhamba abakwazi ukuhamba umuntu avela avuke nje engakwazi ukuhamba akazi naye ukuba kwenzeke ntoni kodwa kwenzekile mphulaphuli masimbonge uThixo ngamaxesha onke xa ithuba livuma uThixo esivulela iminyango yoba esasivusa futhi asivuse esasinikeze ingqondo zoba elo nalo azicingele bomini into yokubana ndimelwe ndiyikhonze inkosi ndimelwe uba ngaba ndiyazazi into yokubana andiphelelanga apha emhlabeni ndimelwe ndimkhonze uYesu baphulaphuli belizwi likaThixo ithi iBhayibhile xa ithe yasuswa yadilizwa le tempile engulomzimba kunesakhiwo esisezulwini esingokhwanga ngakuthanda kwanyama yamntu kodwa sakhiwe lizulu qobo malibonke amalek eso sakhiwe ke baphulaphuli kusawuyongena kuso eso sakhiwo esingu awu amen esisakhelwe nguYesu malibonke amalek kusawungeke ukwazi kuyongena ubangaba uye wahambela kuthe noYesu ungabulaleki dadewethu ungabulaleki mfo wethu ungabulaleki mamama ungabulaleki tata unayo indawo namhlanje unikezwe igunya loba ucele awenzi into erongo xa ucela kodwa ukwenza rongo kukucela endaweni engeyiyo ekumele into kokubana ucela kuyo cela kuYesu ithi iBhayibhile isandla sam asisifutshane ukuthi asingehlanguli uthi nendlebe yami ayifinyezi ayivalekile ukuthi ayingevi ukukhala kwabazalwane ngamanye amazwi baphulaphuli simanyelwe xa uqala lonyaka qiniseke into yokubana uyamkhokhelisa uYesu ibe nguye ozawucela kuye ungaceli kokwakho uqonda ungaceli kwizinto ezihamba zihambe ziphele yeyama kwinto engapheli ayipheli into yasezulwini baphulaphula akapheli uYesu nguye namhlanje nguye naphakade futhi uyawuba khona kwawuphelisa iphakade eli ethi iBhayibhile xa ithetha ngaye phaka kwizitshilelo onke amehlo azambona nabamhlabayo futhi bazamthini bazambona alibonke igama lenkosi xa ithi iBhayibhile bazalwane kwizitshilelo phaa zavulwa kincwadi uyabona siyakucebisa mphulaphula ungakuvumi ukubhubha phezu komhlaba ushiye ungamamkelanga uYesu ngoba uYesu uyindlela nobomi nenyaniso kungenwa ngaye ezulwini ayikho enye indawo ayikho enye indlela esawungena ngayo ezulwini ngaphandle koba sisondeze ubomi bethu kuYesu usikhathalele ke baphulaphula usinikeze i-chance bazalwane sinobomi ngaye nabomi ubomi bethu bathandeka bufihlakele kunye naye kweza sezulwini indawo ethi iBhayibhile xa ithetha ngaye ithi thina ngokuka Isaya singabantwana bedinga and futhi bazalwane singomabelana ngobizo kweza sezulwini indawo asibona thina bomhlaba sikhona emhlabeni ukuze siglorify izwi igama likaYesu simenze mkhulu njengoko kunjalo alibonke igama lenkosi akhona amakhosi bazalwane akhona amakhosi aphezu komhlaba kodwa ayikho inkosi enjengoYesu uyinkosi emhlabeni uyinkosi phansi kwawo uyinkosi ezulwini alibongwe ke igama lenkosi baphulaphula inonwabe uThixo oxolo aniphathe ngobungcwele anisikelele ninwe nobomi mani niwonwabele lonyaka kodwa ulonwabo alukho olugqethu lonwabo lomntu owonwaba noYesu uYesu baphulaphule uYesu ithemba lethu uYesu eseyame ngaye uYesu oluxolo lwethu ngaphandle koxolo lunguYesu ayikho enye into esawukwazi ukuyenza hlalani kuye baphulaphule ahlale kuthi alibonge igama lenkosi kube mnandi kakhulu baphulaphule ukuthi ndizosherisha nani namhlanje ilizwi likaThixo ngamana baphulaphule nakulonyaka singahlala uYesu abakholwayo baqiniseke into obabaqhubeka bayakholwa bangadakumbiswa zizinto abadibana nazo emhlabeni ndizafuna ke bathandi kayo apha xa kunokuthi kubanti kube khona umuntu omfunayo uYesu ngoba uthi uYesu ndime eminyango ndiyaqonqoza alibonke igama lenkosi ubani uyathanda avula ucango lenhliziyo yakhe ukuze angene adle noYesu yabona phaka kwincwadi zamaRoma alibonke igama lenkosi phaka kwincwadi zamaRoma uYesu phaya uyivule kakhulu indawo eyoba elona lowo aziyele kuThixo amen ulivule kakhulu indawo. Mhlambe nasi sonke sijonge phaka kuma Roma 10. Sike sijonge u9 uverse 9 uthi. Alibonke igama lenkosi. Uverse 9 phaya. Ake ndimjonge kwesixhosa baphulaphula. Ake sike si uzuze ujongele ku chapter 9 verse 10. Inkosi ke nixolo nisikelele. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.